Merci di one time. Rema matengo, ibro chanzo, balozi cheesy. Leo mina fimbo inachapa, watoto zuli wanakata. Japo mini mdogo naitwa kaka, pesa nyoko we uwezi kata. Lete michuzi tunaishi nayo, mbona kwa saa. Tunapiga miluzi wanapiga miayo, mbona taka. Tuna wasete, wanajisete, kama vile kanda. Watoto wako beti, leo mambo freshi. Tukafunge banda, wagusi.
Meza ine wape nyama,
wagusi.
Pari wapi unachotaka,
wagusi.
Ukuongeze bapa,
wagusi.
Oh yeah yeah yeah,
wagusi.
Meza ine wape nyama,
wagusi.
Pari wapi unachotaka,
wagusi.
Ukuongeze bapa,
wagusi.
Oh yeah yeah yeah.
Nabo, nabo, nabo. Nabo, nabo, nabo.
Mabela mbizi kwenye
nabo.
Weka drink, smoke, weed, ile fire. Niko na dema na speed ile mbaya. Mabisho wanakula stick ile wire. Nakula dog kama kipindi cha Jakaya. Anezungusha nenda nae mpaka down. Bobby Valentino, slow down. Niko na queen mlizi wangu wa crown. Toto wa kilatino, kazi kuchange bound. Kula bia, toa bia, weka nyama. Kuna kusinzia, waka jua linazama. Kushoto kulia, nikinama unachutama. Kuna kutulia, mkikatu na simama. Location, toa banda, weka banda. Siku wa sigandi ona leo zinaganda. Nakula kijiti pombe baka parapanda. Silali kwenye kitanda talala na sanga.
Nabo, nabo, nabo.
Mabela mbizi kwenye
nabo, 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 nabo,
go,
nabo, nabo.
Wagusi.
Meza ine wape nyama,
wagusi.
Pari wapi unachotaka.